Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mobao.
Anachukua, anaweka, wa.
Bossi Amboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. Oh, maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu? Shepu yake mbaya, hivi nawahusu? Mtangaji malaya, wanawagusu nini? Wamegusa babaya na mwaka huu lazima wachuchuma.
Wameingia cha kike,
ewa
cha kike, wameingia cha kike, cha kike, wameingia cha kike
kwa penzi letu. Lazima wachuchuma kwa penzi letu.
Makokote Mabutale Don Mendes Bajuni H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado kwa jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua anaweka wa.
Kwenye gari
anachukua anaweka,
iwe jikoni au varandani
anachukua anaweka wa.
Doze 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 doze
anachukua anaweka.
Yani dale salama joto Tualeso jipepe. Oya Kongo kyoto Tualeso jipepe.
Oye Mose Kunambi
jipepe.
Oricado Momo
jipepe.
Oya Mama Dangote
jipepe.
Edoni Fumwe
jipepe.
Chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Yani chu chu
jipepe.
Chu chu chu
jipepe.
Nase Tuma Nase
Joseph Merti
Nase Banalobi
Kaya kaya musha
Tule fukama fukama mwana fukama fukama mwana fukama fukama diamond fukama fukama quadra fukama.
Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye.
Anyata katra kuka kate aloba kate.
Simba ye,
yes. Chozi matata
Tuma 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 tuma.
Akuka kate alinga katra aloba.
Adolfo Mute Bachila Mouina
Baba Nazuma Baba Nazuma
Joseph Kusaka
La Baba Nazuma
Zodwa
Angel
in Parane
Dar es Salaam Nazuma
Akosha
Diamond Nazuma Kinshasa Nazuma
Kaya Kaya Musha
Nazuma
Kama Mvuama.
Usiniguse, kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Unasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Kwanza kambali
corona.
Kusimbate
corona.
Kwanza kona ogopa
corona.
Usana musika
corona.
Tena va mask
corona.
2 metri
corona.
Mikono ya kokosha
corona.
El Pigo St. James
Titi Stone Nike
Ibi Santos
Ayolizer.